Like many strong supporters of Israel, I'm very concerned.
Bani Sirela jamana fanga nyemoko. Ye jabili ke kanyesi Ameriki jamana nyemoko ma Biden. Ni aliku kaka benkan nini. Kanyesi nisoga ya takama mnuni anyawana kumai. Ni aye Bani Sirela kao kodo nyoma. Bani Sirela jamana fanga. Ko jamana ka yere mahoronya. Ni akakana blali ba yere bulu. Ko wa hakila mnu ya aja. Ko abaka jamana don sagoke. Ko atefenke tintili mnuni abora kenema mwoko yoro. Ko alna sura ubora atiru fanfilala. Iba ye kafo ni kuma falen falen abe furuba nyokon soso yira tiri flani nyokon che ni o Ameriki ani Bani Sirela yelema mukanga do kiri blon fanfilala ni Netanyahu ale obwa akoma nisogoya fanga buyani anyingale kuna fundila ufe kilela bana Ameriki jamana nyamoko Biden ni jabilike.
Hopefully the Prime Minister will act in a way that he's going to try to work out some genuine compromise.
Ko jamana fanga nyamoko ko abina imabo ni sharia koina jamana nyamoko ya faraka ko Netanyahu ka fanga ka tina sika to ni siraka aye wuli wuli dake kuka benka nyini ni koina ni abukunga Bani Sirela yugu yugu Biden gani kumaka nunu kera wakati muna Netanyahu koka sharia koin koka ajo ko yasa faso jama kanana karinyo wana kelesi mfe ni wuli gajo bau kumkera jamana kono.